sawirkii in horey ummaday se atina adunkum bilaawshay la nool ma aan jirne biyo ma aan jirne dhulgalalanna ma aan jirne eebbahay kalishay yaa jannada ki noolahay eebbowga ilaahay eebbowga iise eebbowgii guduusan dhammaan waliiki hadali way kisaabsanaayeen eebbow yaa tilmaamaayaan dhammaantiyey eebbowgayn jirjiri meel walbana usi roogi lan walbana usi hogaamiy in eebbahay faylanaay yaa tusaase taas usi walhung ma sameeyaaw weli uski warama oo dhanna run sheege runtiyeyna waa eebbe kalena ma jire usibo ka ahayn eebbe eebbahayna amaryaa ha indhiibi iftiin nogo yaa ari sidaas yaana ahaati eebbahay biyowga na ardiga ahaaw yaa ari sidaas yaana ahaati.